meja, dule meja. Sulkuna dek chapiana nae. Ishia, ishia, ishia.
It doesn't get any better than this. DJ Swartz. In the mix with DJ Swartz.
Pole nimekuja ghafla ni vile wewe uko umenibamba
Femi one pia kwangu wewe ni mso kwanza vile ulituosha kwile basi aligiso
na kupenda manze wewe uko humble
asante
legend kwangu wewe ni icon
stories are icon kwanza wewe kambali Femi one mkuwa nimekutamani
kwangu umeanza kunichocha ni show ni wapi uliniona
Femi one wewe unibamba kwa Instagram nikichekizo mapaja
Okonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered. Kick back, relax, and enjoy this mix by DJ Schwartz. DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
Femi one, mkwa nimekutamani. Iko, haga yako iko Naipenda kamke nyumbani na mwiko
Meja umeanza kuniflata Unataka kunikula kama plata
Iyo kifua nataka kuichambua Mina nataka kukulamba mbako shindo kupumua
Kidesign umeanza kunibamba Nikikupea usiende kutangaza
Iyo ni siri
Wazi.
Gapi number Sitambia mtu sitambia takinkaka
Haina
noma leo utanikula Lakini kani ndogo usishinde ukikuja Okonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi one nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla
Okonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi one nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla
Napenda machali wako na swaga
okay.
Nikicheki fashion yako hapana
Femi one au machali loko loko Ni loko tu lakini hawana kagetu
Nataka kurombo sahadi chini
Nataka kuyokota uko chini
Napenda kupa kwa nikiwa juu
Siteti napenda iyo view
Fungua bonnet,
okay.
Toa screw Mwono na nidai na usinyambie uongo
Na kudai tu umetoka ghetto na weni manzi hardcore Manzi mathongo
Okwonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tamka
DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't talk and behind for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't talk and behind for days.
The way you tip on your toe, baby Now una kaki songa all night Lama kamina wenga pampala You carry all the things that me like The way you tip on your toe, baby Now una kaki tamba all night Lama kamina wenga pampala Pampala She's so amazing A coca figure will drive you crazy
Coca-Cola bottle she had.
She went her ways, dropped her gun behind for days.
Coca-Cola bottle she had.
She's so amazing, a Coca-Cola will drive you crazy.
Coca-Cola bottle she had.
She went her ways, dropped her gun behind for days.
Coca-Cola bottle she had.
You know you gotta, you know you gotta.
Coca-Cola bottle she had.
You know you gotta.
Macho yanaita kifua chuchusa sita mama sita kanaibiwa mista chumepikwa ukaiva oh usichange parisha yabari full of perfection pilo na nyonga you got me wanting bend down bend down bend down
Coca-Cola bottle here
you know you gotta you know you gotta
Coca-Cola bottle here
you know you gotta you know you gotta
Akakanguna ni kamale au mare mare Ni kamale au mare mare Akakanguna ni kangale au shashamane Ni kangale au shashamane Akakanguna ni kamale au mare mare Ni kamale au mare mare Akakanguna ni kangale au shashamane Ni kangale au shashamane
Mami we ni mali siyo mare mare Ndani ya dera kama msumare Niko na wish na siyo gare Nakani ngoko mimi nishamare Mabela zimeshika kijela Musela put your hand in the air Make a fist Mandela Kwa jela na stela ndokwela Kani ngoma kapela Kani mbosho kwa hela Kunyeshe umbrella
Nye kemon
Shafashi na mbosho
Nye kemon
Nyendete kigosho
Nye kemon
Karedi ugashoro
Nye kemon Nye kemon
Akakanguna ni kamali yao mare mare Nikamale au mare mare Akakanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane Akakanguna nikamale au mare mare Nikamale au mare mare Akakanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane
Adam na Hawa pale Eden Wako majan madawa wana shashangale Wameshikwa na njana shindo kule gani Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati Sare Staki na umahi chakula ni ngori Imebarikiwa sana lakini inangori Nyaku sare siku mari mbogi siki munyoski Nani bush ina bansh ina ili ya Moses
Yeke man
Shafashi na bosho
Yeke man
Nyendete kigosho
Yeke man
Karedi yoga shoro
Yeke man
Akakanguna nikamale au mare mare Nikamale au mare mare Akakanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane Akakanguna nikamale au mare mare Nikamale au mare mare Akakanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane
Ati napenda koni Kikupa mpaka koni Nikipe kenya pe kenya Misi waini chenewe Kikuju mundo mwami Tachi tachi kiononi Na tekenya tekenya Na kufanya ulewe
Ooh, you must reach a color poster So read my contemplates on that And baby better write for me And show me that you're mine oh, oh. I'ma go downtown for ya For your king put the crown on ya And baby take your time with me Let's flow like river now
Show me le kitu amekupa mama Ebu chutama kama inazama Nikupike chenga kwa dana dana Tuwafunge kelele
Yoni usiku mchana Jua kizama tuanze kandana Konyeshe kila menipa mama Tuwafunge kelele Wana wana
oh In the mix with DJ Schwartz
Wana wana
Leave me so alone Or disappoint me with this basic hole You make my mind go loco loco Utawapa misemo wanoko loco And you better tell them that you're mine You better be my ride or die Kabla ya kuwika jogo Asubuhi ni amshe na kimoko
Mama kasema mwali mwana Mepata ntulie simba Oh ntulie simba Oh ntulie simba Sile chenga vidanga dana Vicheche nchuni simba Oh nchuni simba Oh
mile kitwa mekupa mama Embucho tama kama inazama Nikupige chinga kwa dana dana Tuwafunge kelele
Iyo ni usiku mchana Jua kizama tuanze kandana Konyeshe kila meniba mama Tuwafunge kelele Mana wanao
One hit will always lead to another with DJ Schwartz.
Napenda ndogo, wanapenda light skin Mi napenda chongo, sinji bleach mikorogo Mikorogo
Unaonapenda biggie, mi napenda ndogo
Wanapenda light skin, mi napenda chongo, sinji bleach mikorogo Mikorogo
Ase kupenda ulivyo Ato kupenda ato nijubwe Unijubwe Ase kupenda ulivyo
My beautiful, I think I
matter, don't matter. Can make I love you down, can make I hold you down, girl. You got me feeling like who made ya and who raised ya. You got me feeling like who made ya, girl, who raised ya. My swelling no lizard. Are you making me thirsty? I can see the way you move around. That is no plastic. Betty, 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 my beautiful African lady. But you never on time, you never ready. Betty, 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 my beautiful African lady. Now come on in my pants, you many take it. Betty, Betty.
Kamoyo kangu kachoyo, kila kwako nimetulia. Nairobi paka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule, atapata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mi mweza kuna weza kakupenda sikatai. Kweli ndosha zama usinipige kipapai. Mi hapo kwako shabwaga moyo usiulahai. Kweli ndosha kwa mauna chotaka sikatai. Kweli najua bado amini, haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe,
na na na,
nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Now let's bring in our lucky contestant, Bachelor number one.
I see you, I'm being older. Wait a minute, I like you like the
man. Let's bring out contestant number two.
Feel on any like, Nico like beer. Feel on any like, Nico like. Feel on any like, Nico like beer.
Kick back, relax, and enjoy this mix by DJ Schwartz. 98.4 Capital FM.
Let's bring out contestant number two.
Feel on any like, Nico like beer. Feel on any like, Nico like. Feel on any like, Nico like beer. Come go, ma. You give me that feeling all over. Feel on any like, Nico like. Feel on any like, Nico like beer.
I feel on any like, I could like. Got me singing about you on the mic, no rehearsal. Putting my neck on the line. Pale kwa DM, Nikki slide, ki commando. Say you're bad, girl, let me see more. To me place my grid, we can do more. Shani kwa tu mami, no with this show. Iko, lafu na ku release, kama single. Now they wondering how I like you and you like me. We some massiness. Now jealousy will murder them.
I feel on any like, I could like. Feel on any like, Nico like beer. Feel on any like, Nico like. Feel on any like, Nico like beer. Come go, ma. Give me that feeling all over. Feel on any like, Nico like. Feel on any like, Nico like beer.
If you had my love and I gave you all the passwords, the keys to all my heart, would you write for me or what? Yeah, cool down, patience. Nico patie patie till it now. I'm a chase man, not a waste man. I'm a kalie kalie my face now. You say that you like my voice. Today we might make noise. Let me purchase the chase. I say rock my choice. Come with your friends, gonna kill a night, boy.
Feeling any like Nico like. Feeling any like Nico like. Yeah, oh. Feeling any like Nico like. Feeling any like Nico like.
Another with DJ Schwartz.
A sugar lover, my baby, fine girl, a sugar lover. Oh, gimme, get it, shake it, mommy, yo, shake it, dancey, mommy, yo, for your daddy, yo. Your body, goody, fun, thank you, fun, thank you. Anything you want, I'ma give you. You got my head spinning like a DJ on the stereo. You are my forever girl. I'ma eat you like a zidio. Tunge tukafanye manikiwa. Uko shuo taki pedikiwa. Me and you, you're so secure. Baby girl, you know you're my kiwa. Gimme, get it, shake it, mommy, yo. Oh, shake it, dancey, mommy, yo. For your daddy, yo. Oh, sissy, my sugar lover. My baby fine girl, my sugar lover. Oh, sissy, my sugar lover. My baby fine girl, my sugar lover.
I'm just a simple guy with a simple definition. Nah, it was Christoph, na music in the occupation. I need a simple lover with a simple motivation. Young Guinea number need a Cooper nomination. Don't go, good day. Takufunga ball, stack a defense. Don't go, see good day. Takufunga ball, how do you do that? Gimme, get it, shake it, your body, yo. Dancey, shake it, got it for your mommy, no. And your papi, no.
Oh, sissy, my sugar lover. My baby fine girl, my sugar lover. Gimme, get it, shake it, mommy, yo.
Shake it, patani yako. Na maji tunakata jiyako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapate, watu okote. Kata, kere tu kata.
Leo ni leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutrow from ni how. Mr. Loku swagi kibao wow. Sio masone mangira matao tao. Sio bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina. Makolona na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia lekuza tumesema sana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapate, watu okote. Kata, kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapate, watu okote.
Kere tu, dani keki kata. Nakupata party, umedunga bata. Unakata maji, weni drunken master. Kiuno supageti na mimi ni pasta. Gedeli, ya meli, wanyeli. Sherehe, nanjeli, numbeli. Puliza candle, wish it come true.
Kimangoto, sikishika na koma kiroboto. Na mzinga, misi bai, misi msoto. Kaningori, sijajaju ya toto. Wanapiga mboto, matata kwa mta. Na shinda loto, na bado nakata. Leta champagne na chupo za belea. Dufo mpara roo, leo tunaogelea. Ni birthday, ni party, ni yako. Na maji, tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo, pitanga ukikata. Kata, kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapate, watu huko.
Kick back, relax, and enjoy this mix by DJ Schwarz. DJ Schwarz on 98.4 Capital FM. DJ Schwarz, exactly what the doctor ordered. Doctor ordered. 98.4 Capital FM.
That thing you got, my baby girl. Why don't you move it for me? Thing you got, my baby girl. Why don't you move it for me? Move it for me, move it for me, move it for, move it for, move it for me, move it for me, move it for me, move it for, move it for, move it for me.
I say my wind fly, baby you go pop. Just wanna take you to the floor. Them fly, one yes they go pon. Tell them Christopher says so.
Let's just say my nico, man over you. Do not run down yango basi. Come close up, don't go show vibe yango. Haga ni time to keep bigger head stand up. When don't my punta go repeat God deja vu. Move it for me, you gonna feel how many pants am. No make you bend them, but this ain't your tantama. Fast tama, I guess I think what count tama. When don't my type will design your rank da.
You see that thing you got, my baby girl. Why don't you move it for me? Thing you got, my baby girl. Why don't you move it for me? Move it for me, move it for me, move it for, move it for, move it for me, move it for me, move it for me, move it for, move it for, move it for me.
Now say my ooh, ooh wee, nyawera. I want you to be my lover, my baby mama. And have no trouble, let's keep it undercover with me. Mission take a key, you know, dance with me. My son took a my baby, my sweetie. Second to the package and a movie. To fun, then you can keep to a kitty. I like the way you go down low. I like the way you move it around the dance floor. Then I hop out of mind, because you my nigga grind. Google news and the find, this the way on rewind.
You see that thing you got, my baby girl. Why don't you move it for me? Thing you got, my baby girl. Why don't you move it for me?
Move it for me, move it for me, move it for, move it for, move it for me, move it for me, move it for me, move it for, move it for me.
So biggie biggie control, pull it, so biggie biggie control,
pull it, pull it,
so biggie biggie control,
pull it, pull it,
so biggie biggie control,
pull it, pull it,
so biggie biggie control,
pull it, pull it,
so biggie biggie control,
pull it, pull it,
so biggie biggie control,
pull it, pull it,
so biggie biggie control.
simamisha, weka kando. Hei naikula kama hongo, haka kadogo, haka kanono, kana kaka kamepigwa bobo.
Wapi permit ya kubeba hii mzigo? Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande, kana taka fimbo.
Ratatat, piga ua, hapana chambua. Sukuma ndani kama ya nasumbua. Akasoma kama mbuku na kaseti kama nduku. Tunavua luku luku tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya mevaa suti. Akele mwede niki ride na masterpiece.
Zo bigi bigi control.
Pole pole.
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 Zo bigi bigi control.
Balance your right to left on your waist. Nice and slow, see complicated. What you gonna do if I touch you there? Truth on my dare, sit us on my hair. One foot forward, Johnny Walker. Talk a sin, city Gomorrah. Suicide bomber, vena vunja my bomb. Fanya justice, had your weak and your run. A girl panic, a wanted, not by CID. Na my auntie, wale wakilima. Ni na sifa, ni kijiti kilengori. Majima, jiba, sikainama. Fanya ibada, masa kusaba. Chafua rad. Kuna mbaya utakipata. Steaming ika pressure kuka 24-hour economy ya tufu iduka.
Zo bigi bigi control.
Pole pole.
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 Zo bigi bigi control.
It doesn't get any better than this. DJ Swartz.
I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna. I hope you're happy now. I see you change your skin color. And your hair is longer now. Na kuona bali. Ambo kando ya Champs-Élysées. Ukitesa na kamini. Yeah, 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 yeah. None of my business. And I see you in London, silicone on your bum, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van De.
Kucha minadua I senja kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home senje? Tell me are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I senja nakosa usingizi usiku kucha minadua. I senja kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Sanjay?
Kick back, tell relax, me and enjoy this mix by DJ Schwartz.
Kiromeo na Julia, I send a band.